Papa Lassie. Blue Monday, I fight Papa Lassie. When some look up Tazana Pumpel and Peel in the army. When some look up Tazana Pumpel and Peel in the army. Nalomngani wami ngihamba naye akanalutho. Ukhamsa ngitele ubambe ibhantshi. Ukhamsa ngitele ubambe ibhantshi. Wafa ibhantshi mfana kithi noma ilanga libalele. Ngabe ngisabheme. Ngabe ngisabheme. Unekan lam wilo lodwa fo.
Nami ngomile, ngiyafay papalas, ngiyafay papalas. Nami ngomile.
Ngabe ngisabheme.
Awubhemis.
Ngabe ngisabheme.
Awubhemis.
Unekan lam wilo lodwa fo.
Nami ngomile, ngiyafay papalas, ngiyafay papalas. Nami ngomile.
Mufaka molo ngiphumeza hansi kamapumuli ngoma zakithi ngayishaya ibhuza phansi amapheza ndikudundubala ngihlala phezulu kwezendeni uma tandishuka labakubuza etiyena zesiqatheni bade ufile kanti awufile indaba unoqombe emhlane hala mathambo
Blue Monday ngafa ipapa lasi. Blue Monday ngafa ipapa lasi. Wemsombuluko kuhlazana phumphele empilweni yami. When some look up Tazana Pumpel and Peel in the army. The sugar legans in my name, who was army, my daughter. The sugar legans in my name, who was army, who was for me. The love brow army, number Niagana Mali. The long gun arming fire Niagana Nugu. The love brow arming fire Niagana Smega.
My head on
the land, go super make
papalas.
My
Imali mwabi, ikolo kustali papalas.
Nomsebenza u.